ZambianMusicBlog.co.
Tell them that this is in the building.
Yo, boy.
Simuru.
Yo, Maps.
Momo, I see. DJ Momo.
Say, Max.
Sinifuna Maxai DJ.
DJ Momo.
Baby, nina kukonda weka yue. My love for you can fight every obstacles. Umutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing, and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna Maxai DJ.
No more.
Wakumbari ni wachani ye. Sinifuna Kasai tichigi.
Numbo
Wakumbari ni wachani ye.
Kasai tichigi ni wachani. Bantu yora nkwani. Kasai tichigi ni wachani. Bantu yora nkwani. Niwe upele chite mwiko chonse. Nena le kabila. We upele chite mwiko chonse. Nena le kabila. Takoma mami takwinga wa winga wanga ewe baby. Takoma mami takwinga wa winga wanga ewe baby.
Kata zile nkala munga ya udilwa ila jechani. No machine nkala msai chikini wachani. Betafene na ikala singo kukwata side chiki onge nkani.
Baby nina kukonda weka ewe. My love for you can fight every obstacles. We umutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna Maxai tichigi.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani ye. Sinifuna Maxai tichigi.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani ye. You my everything. Nikakulanga mumenso, you my everything. Sini mafuna vena bakutenge, you my everything. Elon pepo ipe mai, you are everything. Diwe tabe oxygen, yeni mapema lyonse. Diwe oxygen, yeni mafuna lyonse. Bachabe bakamba ni nitrogen, zivama ni konda lyonse. Diwe ndiwe uliko pamutima panga baby. Baby, nina kukonda weka yue. My love for you can fight every obstacles. Uyumutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna Maxai tichigi.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani ye. Sinifuna Maxai tichigi.
No more,
no more, no more.
Wakumbari ni wachani ne.
Kunka ama plans na kwata paliwe ya kulu. Ndekweba love na kukwatila ituntulu. Patinga na lolesha kabihevya kalambwesha. Mbona kwa tula mbono mungulu. Bengi vakabile fiule yangasha. Chimondeli la iwele umamasha. Nalishi batete kuchinje. Patifu hafyo kukupango mwana kashinkabino kukwata. Ulalenga ndeli la kwati mwana. God is my witness. Oh my mama. Ndekwe bati kuna filo kukuplaya. Nicho shate mwama game. Leza tafwaya. Bati wile keyo iba advantage. Jimuntu fienka na kawande. Wina ndegesha jechito fresh fire. Kuna asha ni kumbenga niwe bonatemwa.
Baby nina kukonda weka yue. My love for you can fight every obstacles. Uyumutima, unagwira weka yue. I've more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna Maxai tichigi.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani ye. Sinifuna Maxai tichigi.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani ye.
Simuru, CS in the building. This is what we call music.
Music DJ Momo
Kizi Asia of Sa Pablo Nakalobi.
Zambian Music Blog.